Sebe shala ngama kamenula Uvela tini Into yami Anisaibo unia Sebe shala ngama kamenula Uvela tini Into yami Anisaibo unia Sebe skoma ngama kamenula Uvela tini Ati uya lena 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 Ubaba wenga ngamu Yenu hlala uke nami Esho bekhumana naye Ati uya lena 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 Ati mama wenga ngamu Yenu hlala uke nami Esho bekhumana naye Sebe shala ngama kamenu Into yami nginesithandwa sami angisayiboni kahle
Into yami nginesithandwa sami angisayiboni kahle